辿るこの道を Black 昭和まで続くと思ったの頃 was bent alone 俺だけ辿るこの道を Black 昭和まで続くと思ったの頃 was bent alone Fade away Fade away Fade away Fade awayFade away, fade away, fade away, fade away, fade away.